pukwana mchangana mingo tibi mchangani hepa. Kuta mitaya mchangani hepa. mchangani hewa.